Mumoko si tu zaila.
Ewi, kokani sakili wala pongie kokani. Tobeti kaka.
Aeri saki bamba biso bakolo basuma bango bayoka kite.
Richard Kabala.
Baleli, benda bango.
Acide Lengelo.
Bango bayoka kite alekanga bango.
Le club.
Na 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 mame. Nana koti atembe somoe.
Baebi saki bango biso bakolo basuma bango bayoka kite. Mystic Baleli.
Michel Bukasa.
Bango bayoka kite alekanga bango.
Yokango suma, yokango suma, yokango suma. Ebono.
Baebi saki bango biso bakolo basuma bango bayoka kite.
Bienvenue Kindongo.
Baleli benda bango. Bango bayoka kite alekanga bango.
Nazaiko ye ye ye.
Bimba.
Kutele mabina tena nye.
Baebi saki bango biso bakolo basuma bango bayoka kite.
Yuda Matingu.
Mystic Baleli benda bango. Bango bayoka kite alekanga bango.
Chocholi mama na Sacha.
Son excellence Antoine Gonda. Jean-Michel Gonda.
Alpha Nina, Jackie Kanamoni, Bebeto.